Yeah, King Cassidy.
Seti vizuri tena ya kisniper sio kama ya duli wakumlenganisha mpata nimemona vizuri na simtaki namba moja minachizaga na sifuri basi nipe ntembeze kwa vile unavyokata ni date isiwe tu leo iwe everyday baby you're the fine 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 girl basi nipe ntembeze kwa vile unavyokata ni date siwe tu leo hiyo everyday. My baby you're the fine, fine, fine girl. Kama gari lishawaka na sitaki lizime tena na wala sina mashaka embu ni cheki nilivyo vyema. Kama gari lishawaka na sitaki lizime tena na wala sina mataka embu ni cheki nilivyo vyema. Nilivyo vyema.
Mzuri wa mwili wako kideki chako na ugonjwa wa mapenzi kideki chako wanakitaka wengi kideki chako kisa kina nesa nesa kideki chako mami nauliza takipata lini mana wengi unawaliza ura unipe mimi mami nauliza takipata lini mana wengi unawaliza ura unipe mimi.
Nipe kama jana, dosa lale. Yanu singizi mnono, leo mapema lale. Na usijali wakisema, kina gonga kale. Nani kushike kama mtoto, kila siku furahie yeah. Wanda unabongela shepari na hema, na hema. Na unese utitamu kama wema, kama wema.
Basu nipe pina doze, doze, doze.
Girl, you know you're my bouge, bouge, bouge.
Bouge, bouge.
Mzuri wa mwili wako kideki chako na ugonjwa wa mapenzi kideki chako wanakitaka wengi kideki chako kisa kina nesa nesa kideki chako mami nauliza takipata lini mana wengi unawaliza ora unipe mimi
Duli brother man Leti the bell YPM by the man Brother by the man. Hey, hey, hey.
Kideki chako
Beef chop
Kideki chako.